mukwano nsonyiwa amazima boba njagala nsonyiwa kiriza kwetondere laba nemenye tosiba busungu jukira tinawe osobya none tondera era nange ne nkusonyiwa manya nange ne muntu wennemererwa mpanirira lowooza mu bingi ebigezo bye tuyise kimpisa bubi mukwano nkwetaaga nsonyiwa ensobi zibawo nsonyiwa mukwano netonze zirira mudaali omutima gobambi togunkweka kuba gwe wange nsonyiwa mukwano labayo nemenye omutima gobambi togunkweka sonyiwa sparkstar omutima gobambi togunkweka sonyiwa ndi muntu omutima gobambi togunkweka sonyiwa nyo omutima gobambi togunkweka labayo nemenye